farume kula kwa jasho hiyo nikiwa na niite jeti
eyo Kenny
vua yangu jua rangu mi nipate nile na wewe lakini ukaona poa kaniacha mwenyewe kisa wazazi wako wamitaka uolewe maumivu ulionipa mi bado kidogo nijiue maneno ya mta ameado masikini mifukala aledoni eti nitakupa nini umaskini wangu mi sio kama napenda ila Mungu ajapanga lebo yangu kupanda na ndo maana mi sichoki kupambana na nini posibu atabariki umaskini wangu sio kama napenda ila Mungu ajapanga lebo yangu kupanda na ndo maana mi sichoki kupambana na nini posibu atabariki labana
amina amina tuimbe amina amina tucheze amina amina no more. Inauma sana mwanamke unayempenda kocha solemba kisa tamaa ya mali noma sana hata ukimwambia kitu yeye anakuona boya na amua kuolewa Mungu baba nijalie kimwali nikatoe mahali nimlete nyumbani tulete mbele dagaa mticha kisamwali zike na yangu wali Mungu baba nijalie kimwali nikatoe mahali nimlete nyumbani tulete mbele dagaa mticha kisamwali zike na yangu wali umaskini wangu mi sio kama napenda ila Mungu ajapanga levo yangu kupanda na ndo maana mi sichoki kupambana na mi nipo siku atabariki umaskini wangu sio kama napenda ila Mungu ajapanga levo yangu kupanda na ndo maana mi sichoki kupambana na mi nipo siku atabariki labana
amina amina tuimbe amina amina tucheze amina amina no more.
We just money kaungu mzara wa Dubai tu 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 dependa tu wewe.